Bantu music.
Yeah.
Bantu music.
Ha ha ha. Big Jeff, Tanzania. Man, I'm proud to be here. Hakuna tabu tukijisikia, lengo nisike na wenshe choka kujisikia magetoni. Joko zile high school flow, slow slow, pindi vute sinza mpaka kala ko, pindi kinda kwenye mambo za flow. Nikitowa single sajo neli kagusa na ipa big no. Saizi MC, mwenye flagi bila fagio, neza flow kuna dagi bas. Wembe na wenzio, piga kago mishi day and night. Na spili ya light, ata uzingue stili sija choka nta fight. Weni buzi ata gome minta piga ndani, piga na piga na piga na piga na piga wakati mitoka zamana. Quick as a brand, fake MC, wanna check out, wanna ongea. Ukuna jua kabisa moyo na mekosa man.
Hivyo, kitaka kunijua sana inamana. Ato natufanya lazima uombe likizo. Ebana mino nilivyo. Kitaka kunijua sana inamana. Ato natufanya lazima uombe likizo.
Nimegeuka jamvi la wageni, na mwaga misemo kakibibi cha handeni. Changu cha wageni la ukishika tu ni nuksi. Bingo wa madeni ni soshiko bila note. Eti mgaga na upwa hali wali mkavu mini kichwa. Napanga ma MC mithiri ambavu. Speed ni supersonic. Station na ya bui bui wavu huni jui. Sinaga sharubu kwenye chui chui shavu. Hini kwa ma fan, ma rapper na ma MC. Storch the best player from rap FC. Nina knowledge, I teach my MC fasi. Na I'm fresh from school, nina rap degree. Na wapeleka jela, watenzi mini Hakim live. Rapper msinyunge tela, taimba kama Hakim 5. A-Town, Swag, John B, Kwa, West, Knife. Mshamba kushindwa kesi na huku Hakim wife.
Kitaka kunijua sana inamana. Ato natufanya lazima uombe likizo. Ebana mino nilivyo. Kitaka kunijua sana inamana. Ato natufanya lazima uombe likizo.
Weni noise, mini noise, get it through the door. Heavy flow, we bass na pipe it. Mina tie stretch, weze kwenye filter. Sykes, mwambie mwanao, mindo mwenye sifa. Usilete mwembo kadent mwenye diploma. Kwenye mwenge mina chana mana sina deep coma. Black mamba na vibom kila kona. Da iman to stay true kama mini aliepona. Usiulize upande wangu crucify. Furahia sauti yangu kaya mtu na mdai. Mina zoom out, na zoom in, michakato zoom full, mina zoom bila doubt. Mana ipo wazi kwamba siasa ni kilimo, sio mgavi, sina kazi kwangu siasa so kipimo. Kwenye game kitambo kaja pani na Suzuki amani kando kama binti aliyeolewa kwa buduki.
Mino nilivyo, kitaka kunijua sana ina maana. Hata natufanya lazima uombe likizo. Ebana mino nilivyo, kitaka kunijua sana ina maana. Hata natufanya lazima uombe likizo.